mujye bwemba yita
abataka
abaita itamba yita
abataka
temurwa yo bwemba yita
abataka
karemwe mwangwete bunaita
abataka
seba kama bange kuno mura mwagwe nyine mwangweke no eno yesure bya kunkuza yabana awamuna makama runji ikarebwe tunura kuyale weda omurembe kwalera bange twewe mude ene soko kuka weti waliwe songa bazadde muga yade amakamu kasude enono nobu wangwe biende vya tukumanga echu chachire tete na bazadde muga yara nebare kama kama ronjo kuzikanga kwera baba na babu kando kunaranga chefude kubazadde babu kulekanga chire tete na bana bafuku na manga ebyo buwangwa nenono mwe mwabifako na bamonche papa bakono bubaranguru musango kwa bazadde babu bakuzobe abana murekera abo bakayalirira kono weka tukalinda kusabataka tege ko mwana oto mwevumanga
kono weka tukalinda kusabataka
omuwe n'obudde bambi okumubuulirira
kono weka tukalinda kusabataka
mbere mu maka amalungi nga muteesa kimu
kono weka tukalinda kusabataka
amanye n'ekika kyemwava n'eggwanga lye
kono weka tukalinda kusabataka
empisa z'obuwangwa n'ennono bimubengamu
kono weka tukalinda kusabataka
omwana bw'onoomuleka n'afuuka mbalwa emanya nti n'omuzadde ofuuse mbalwa bajjajja baale bazadde abasomesa abagonjoza ate b'omuwendo wa magwenga essomero bakozesa kyoto nayigiriza omwana buli ekinaamuyambanga ekatinga n'ensonga y'okuwaata amawaatiro ogaala gawambuuza bubuuza mwe bannya b'omukozesa bussituulu n'ojja owaata emmere nga yonna eweddemu ensa nkale gwawo omwana ayigawo ki okujjako okubaate byetamuzimbenga ndaba ennyambala yaffe ey'obuwangwa eyabajjajjaffe eyeddey'omuwendo mwe mwambala mmenyi ne muwooma naye omubiri gw'oyolesa bange mwebwe mudde ezo firimu z'obuseegu muze mwettanira naye ekibi ate mulaze ensi nkala ab'emizigo mbasaba nammwe mupangisa emigazi era baana batto temukonoona tegeka omwana oto mwevumanga
kono weka tukalinda kusabataka
omuwe n'obudde bambi okumubuulirira
kono weka tukalinda kusabataka
mbere mu maka amalungi nga muteesa kimu
kono weka tukalinda kusabataka
amanye n'ekika kyemwava n'eggwanga lye
kono weka tukalinda kusabataka
empisa z'obuwangwa n'ennono bimubengamu
kono weka tukalinda kusabataka
omwana bw'onoomuleka n'afuuka mbalwa emanya nti n'omuzadde ofuuse mbalwa ensonga enkulu mu maka ezisookerwako ezifuula amaka amalungi ageegombesa enkuza y'abaana mu maka mugifengako bwe musingi gw'amaka mu buganda tukunywerereko omanye omutombuzi erundwa wakamwa ffenna tuli baana ba buganda twerwaneko se baana banneme tabalamula ng'omuzadde tolina kukoweera kugonjula ate zembwa yekumpi
kine yange eyiga n'ekiro mu ttumbi
azaala ekibi abyowera abasize omwana ow'empisa embyaswaza ate azaala omulalu yamumanya ense nene mukimanye nti zigwa kwa kikume ezengero bajjajjaffe ze baagira zaalina amakulu mangi agazibeeramu naye abazzukulu mmwe abakintu
ddala muvudde mu mpisa ez'obuntu
ndengera mukopyekopye n'obuntu naye muswaddeswadde lwa buntu ntobo kale tusisinkane katende wammwe ebyange ndikomezaawo era tunaddamu naye mbasibudde mbawadde ekiro kono weka tukalinda kusabataka gusinze gusinze sebufu bwangu we ndigwawo oligwa amagulu nnyondo eno nyaffe buganda abajjajjaffe kwe bafiiridde bakadde bafeera okwo kwe babazaalidde naffe kwe tukuledde n'amanye kwe tukuulidde tulayidde ebbafaayibe ne kuggwe kwe tukeredde